Yeah!
It's not a taking time. I came and I came, my nigga.
Yababona banya bantu bayazimomisa. Yababona banya bantu bayakritenda. Yababona banya bantu benze ngathi bayakhanda kanti abakhandi. Suhleka nabo. Suhleka nabo.
Back in feelings am kwel side ubuntu bam kwel cala. Unqumo lwam kubo tight angina heart for them. Ndine self love ndithindo nelunesi feelings zabo. If zizigulane kum they must die like my smile. Suhleka nabo lutsha balwakho nora fine. Suveze lokugqibela basogqiba baswine. Better stay far kunabo kaka fairy cali black ye apartheid. Nabezokwenza islave konquma nawe kanti abakuthanda abathakathi. Bayawisha ukubona ufana mthanyane kunabo abazenza izihlobo zakho kodwa emva kwakho bahleba ngegama lakho. Tyhini babo ndothi ukuba umenemene nakulo ndihlala naye phantsi kwephahleli one. Yimini inye uncuma nawe some point ulwa nawe ungenzanga nto. Kunana kuxelele nxa ubonile akulungise nakunoba ngawe ahlekise. Ngoku nawe funeka uqine kuba ucenge naloo nto uyicengileyo ayiyonto ispecial ngoba loo nto ayinathando ncenga. Thandi suhleka nayo uncume nayo pretend as if ungathi uyamthanda. Yey man uzokonzakala.
Yababona abanye abantu bayazincumisa. Yababona abanye abantu bayakritenda. Yababona abanye abantu benze ngathi bayakhanda kanti abakhandi. Suhleka nabo. Yababona abanye abantu bayazincumisa. Yababona abanye abantu bayakritenda. Yababona abanye abantu benze ngathi bayakhanda kanti abakuthandi. Suhleka nabo.